yeah. Rules of break up on this again. You gotta stay away from me, girl. You may bag a shell and a top. Come on, you might not know it, I'm a nun. Quagga, you may fake our life. Nah, nah, nah. Yeah, my young nigga busy. Busy to get easy. Bango was in gas. I don't wanna lose my Mwenyezi Mungu amekuta moyo unasugu, amekuta wala sina ndugu,
wamenikimbia.
Yuko nami toka enzi sina buku, siwezi kwenda hata kunywa supu, kula bata na makukukuku. Mina muaminia, staki kuwa pia. Yendo malikia, mindu wake kina na nisivia. Ana nipa freedom ya kwenda popota na pokwenda ye. Kufika popota na pofika ye, yeah, yeah. Nina mpa freedom kufanya chochota na chotaka ye. Kufika popota na pofika ye, yeah, yeah, yeah. Stay away, stay away, stay kilomita akipita mama sita mana atavuta.
Mama sita mana atavuta.